Iko na gari na bebesha matri. Madem nisare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidio meti.
Kazme ku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu. Wangu vujumi ni mse wangu.
Wangu
mindo kule tanga vurugu. Na vile na waroga tama ni juju. Sijai kuwa mnyonge mimi ni sugu. Ake sujai juwa omolo na kiba wanga mandugu. Niko na pesa na show minalipuanga mita na nusu. Company pressure batu najua wanalipo marupu. Mashodo meweze batu tuba Kenya wote ni wasupu. Balo tuko bongo na lazima mini tapita na mutu.
Niko na gari na bebesha matri. Madem nisare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidio meti.
Kazme ku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu.
Wangu
vujumi ni mse wangu.
Wangu
chop chop. Money chop chop now. You give me more, you make it clap clap down. No many valia, Gucci and G-string. Girl, I'm not used to that, you'll kill me. No sense at tupa, kill no tupa. Show them you can tupa, kill no tupa. Girl, you nani bamba sana. Oh my girl, you nani bamba sana.
Niko na gari na bebe shama three. Madem nisare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidio meti.
Kazme ku nice basi upige manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu.
Wangu
vujumi ni mse wangu.
Wangu
mini mse wa nguvu, mse wa power. Ndoko we this side, piga teina dao. Ye yeah, dao na tei, makarao kwa milango, bata wana say. Wanataka juwa kana tumiyanga madrei. Lit kila siku ni kani mipananga bay. Nipate zaba juu ya shisha mitishama na blaze. Na kila siku ni mazishi mi ulala kwa grey. Niko na kiba tuko pande za Dodoma, tuna nice pa sherehe. Tuna malizi ya Dar es Salaam. Mali safi kani safi ya kuna aja ya in. Tuna jitokeza nikisema abari madam. Anataka juwa kani mejipin, mina sema yes ban. Anasiati ni mekari magan. Anajua kunifanya ile kitu. Na kila miu teka kuenda, yufanya kali ya
Madem nisare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidio meti.
Kazme ku nice basi upike manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe
wangu.
Wangu vujumi ni mse wangu.
Wangu vujumi.